Uthandazelo uthi uNkulunkulu awagcine. Uthandazelo uthi uNkulunkulu awagcine. Bababeka amajaji empilo yami. Bababeka amajaji empilo yami.